babu maneno 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 yako mami sababu mdomo 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 wako mami nisiongee na watu ya
ona wasichana pekee
labda ni madada zangu ya
ona mabuso tele
ona
ya sipumu ya kija hata huduma inasitisha niweke wazi minaona mwenzangu hugupi maradhi
mama mama hao wengine wadhamini
mpenzi wangu mimi kweli na kupenda unajua ndio maana wanitesa sio siri mani wanipa pressure pressure pressure
pressure pressure pressure ya nini na kutesa tesa na nini pressure 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 ya nini mbona mpenzi uniamini
damu yangu uso wewe Anita Anita mbona sikumbuki
mama kigugumizi
sababu waniona mwizi
mama kigugumizi
mapenzi yamekwisha siku hizi
mungu mimi kweli nakupenda unajua ndio maana wanitesa sio siri mani wanipa pressure pressure pressure
pressure pressure, pressure. Sana nini pressure 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 ya nini mbona mpenzi uniamini
nakupenda na kuheshimu lakini una aibu wewe nakupenda na kuamini lakini sina imani tena na wewe
kama zamani na sasa kuna tofauti nisame kama zamani na sasa kuna tofauti tumalize tofauti zetu mimi na wewe
Nakupenda unajua ndio maana wanitesa sio siri hani wanipa pressure pressure pressure
pressure pressure nini nakutesa tesa nini